Funky Mamba on the beat.
Kama bahati sandakara oi, nimeipata kwako, baby. Usinichukulie poa, I'm addicted to you, baby. Mimti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana wananichora, na minaona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata, kukubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Kule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina. Baby, we wa moto, wa moto.
You're so hot,
hey.
You're so hot. You're hot. You're so hot.
Dunia, wendo bebe nataka. Weni nguli wa mapezi sina shaka. Kaka, sheme yusha pata. Wefu matirio no haja ya talaka. Tunao, tunao. Wacha wapige domo, tunao. Si wapagi promo, hao. No hatari, achana nao. No meni pata, mekwisha. Haina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa. Tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto kiaina. Nikuvishe pete final. Baby we wa moto, wa moto. Kwenye maisha yangu amani itawale, itawale. Kwa chaguo langu unashinda wale, unashinda wale. Kwenye macho yangu leo naona.